Smokumziki.com.
Pesa pare please, manyona ni chosha, fuleni kila kona. My baby, I swear, nikikuona stress yaondoka. Na esalam is crazy, urugu kila siku. Lakini kwako nuru wanapata mani, wanamaka bilete. Wengio jwa lango, katika da ee, sala uyoti. I love you, baby. Wengio jwa lango, wewe ndio jua langu. Katika da ee, I love you, baby, when you're your lango. When you weep, watch your own game.
We don't care.
When no one who am masha,
I'll be there.
Kutoka masaki habitandare.
Wanajua.
And you wish on dunia, baby. Sito chakua. When you're your lango. Katika da ee. Sala uyoti. I love you, baby.
Wengi ojwa langu.
Wewe ndio jua langu. Let's go sumo tewi. Never let you go sumo tewi.
Bomboko.